zako siponi siugui yani mimi mwenzako niko hoi 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 niko hoi 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 kama wengine maziwa kwani tu ya love nikiambiwa kuchagua nitakunywa yako niko hoi 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 niko hoi 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 hoi
nina kugonjwa wa wivu kipenzi nipo sikivu mapenzi na maumivu sitaki kushare ukubwa sio kuota ndevu ni kuwa mwerevu mapenzi unyenyekevu na ujue kukea mara mimi ukinichiti baby wala silipizi
it's over it's over it's over
mara nyufa misizi baby kama nyumba itabomoka
it's over it's over it's over
mara na uivu
na uivu
na uivu
na uivu
mara na uivu
Mana na wivu